dachimsafi.com.
Stab it, boy.
Ah, my feeling
make it spark.
Master Keys.
Una akili wewe umechagua kunipenda na sina chochote. Una akili wewe umechagua wekuwa nami sikulipi chochote. Acha nikupe mawa yako kiwa hai, amini wepo wako ndo nafanya nifurahi. Na hata ukiwa na mawazo unaniwaza mimi, staki waze kwingine. Na hata nikiwa na vikwazo unakuwa nami, utaki niwaze kwingine. Na hivi niko na bigi bigi
bam, bam.
Unasema unaipenda
tam, tam.
Mapenzi kutesa zamba zamba, zamu yetu ve. Hata ukingusa mwana cheka, ukinishika ukiniita moyo na cheka, mwana cheka ukinishika
kinywa changu umekifumba, sikwizi silili mapenzi. Na siku mkiniona nalia, mjue nalilia walotangulia. Kichwa changu kilishayumba, mala kiliwabeba wengi. Niliowaweka moyo, wakatoka kanpanda kichwani. Kwa sasa na amani, moyo nacheka nimempata msikivu. Na mimi nikisema ninaeleweka, nipo neema na neemeka. Nikimgusa na tetema kama jenereta. Nimerudi ujanani, mana nilizeeka kwa kukosea chaguo. Mapenzi yalininyosha,
staki tena kuzuba. Tainina iangura, mana sonipenda ni wengi wanawaza muiva mupenzi. Ukinishika ukiniita moyo nacheka, nacheka
my feeling
make it.
Take 5 now. Takuanga makali kutoka kwa dachimsafi.com.